mukazo mulungi kumbulu ne munda ndamira wa mukazo mulungi munda ne kumbulu nali manyi jabalungi bakwayo na era bayo ngamanyi jabesigwa bakwayo na ejoli baby Mulisa Mulisa olitale akamuziki zakale Mulisa Mulisa kulembera ngobere ebirungo byokuba mulungi mufesi nefika wabiwangula akasusu ekunula enjogera n'obuyonjo wabiwomesa bomerwanga nuna hani obakalodo buli lwenkulabako buli kakerenda akanzikakanya obulumi bwalavu bubu musawo mpulira mponyi abange mponyi okuva lose musawo mponyi nirajekulira muli munze nabulirwe kulabako ninekicyuka muli muyingine yange obakikira waliwo ekicyuka munze munda nkusaba onkwate ng'omwana bebe nange nkukwate nga klasi bwonsula nga nkaba nange wensula ngaoyatika njagala onkwate nga sente hani njakumalawo ebizibu mubulamu bwo ebyotulo mbimala okulya mbimala okwambala omuntu mwagala mbima omukwano mbimala kubutono mbimala mbumala omuntu mufiringa mbimala kati nduguddewo era nazigulira gwe hani tusanyusa okukulaba nze n'omutima gwange era de kuku kati tula bebilandama ebyange ebibyoweka bakuwa ekyoya batubakuwa ekyonywa omukazi omulungi bamuwa ekyo kyayagala bwotakimuwa emikisa mye 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 naye kiki oba kiki oba masanyalaze munange ngamba naye kiki naye kiki oba wandoka munange ngamba kakulage machua okuva Monday paka Sunday January to December